ZLatestMusic.com.
Dark Shadows in the building. Native Young Flow alongside DJ Nexus.
Today, tomorrow, can't feel any my future. Nexus.
Falevo ava fiti ya salati za mikiti. Ni broke ni mane kwenji kutisa ya usuiti. Nila tola mwali inge ufaya. Kaa nileva kaiva mabroku makaya. Nati akumi na ntolo wola kokusi na kupalewa kwenji kukunyala. Kue na mugo crazy na tabela kioti nile kadresi. Kakulata forever kukosia or never. Nati akumi na batoni ziva. Wena ya niswale zivu pilo. Kue na bibia ofise hero.
Kuzdango Gizboy Fengmo Fabian Magic Sipi Spalo Yama I gotcha
Mandamera Shengzi Mwinga GTK
ZLatestMusic.com.
I tell a big boy I gotcha. Dark Shadows Channel to the world.
KZ Studios Production.